Let's go now. Now, now, now.
For the wind is hot, I'm waiting for the
kids. Then I DJ
Colo.
Then I for the wind is hot, I'm waiting for the kids.
Yeah, ready to fly? Okay.
They call me DJ.
Hello. Hello.
Vita ni vingi upigiane ipi ndo maswali. Vita ni vita mwanangu dede nwa maskari.
Nipe upendo hip hop halisi. Wenye swiss vita hand machine.
Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Sasa shoot moja yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Unawakika una his na jis. Wano na nipo kipi.
Iraq one of the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJ. For more mixtapes, follow on Facebook, Twitter and Instagram.
Get ready for another certified bang.
Majoni feel so vibe to make money. Please baby girl my pens are cool so my penny. Nilo fall in love all like your money to chane. Maneno you work in the chance on fuck on it. Please girl, he must some thoughts on file me. Nim thought to mama on get na made you to me tumble love's pain. Please don't confuse my brain. I'm crying me because it hit me. I'm talking me because it shit me. Okay by the way, when you feel sick of tie na chutaka me no high. Bas me melmando kumbuke atako high. Nimezo do kupenda wala so kumi. Me a row, the only feels about me so be sure. But man, no one then I'm in the cold. But what am I leaving? Can I show you my name? If you are, I'm saying I'm pendulo, eat the two for you.
For the wind is dark, for the wrong way, it looks smarter. Be so,
niliwasikia majumbani wakinena asubuhi. Meniweka kwenye chupa na ndo maana sipumui. Ela, zisikufanya unethuwa the Serengeti boy. Me boy, rijari siyo sex toy. Sito kumisi, ato utapo disappear. Sikujua ulikuwa kiruka njia. Nibia nane na kunywe na mawazo haya kati. Yale mapenzi ulo nipi yako wapi. Nibia nane na kunywe na mawazo haya kati. Yale mapenzi ulo nipi yako wapi. Bora usepi, baki tulikuwa. Ugomvi kidogo sauti juu na paza. Ulishindo kunitunza njiwa, leo na paa. Unamkosea mpenzi, unapumwacha na ham. Na kikutana na kina fulani, utazipata salamu. Ila so kwako usie na nizamu.
Nina hii, bora wende sako. Mwangu wende kukumata kiso. Nina hii, maisha gani haya. Kukakisha na tama, wende sako. Nina hii, bora wende sako. Mwangu wende kukumata kiso.
Ilikuwa kipofu kwako kanishika mkono. Kuna liyezani penzi litafika kikomo. Umekuwa na penzi la picha kama promo. Bola niwe kwako mkatili na weka mgomo. Uliziki na vyote kwangu ninavyo kupa. Mapenzi ya kisasa we unaenda ya pupa. Take care mbeleni ma usijeduta. Na yangu mapenzi ya ukweli ukaya kumbuka. Kwa utamu wa penzi kwako nilikuwa wege. Hakuna ulichataka kwangu nisitekeleze. Uweje mwisho siku penzi ulipige teke. Bola uende zako sijazoya seke seke. Maumivu liyopata sasa kwako yanatosha. Hata kama zambi nimeshindwa kuziosha. Kidonda kilichopona au na sasa umekitonesha. Bora uende zako mwaka nimechoshwa.
Nina hii, bora uende zako.
To take it back.
kama kurap na kuimba mic na control majani na meetings ndo bongo record na score nimetano tukiona na gonga tukisalimiana vipi tukiagana vipi na ina maana unipeta no manisha kuna jila maisha ya sasa takulipa na pesa usipitai mada wabeja gari mtani pesa kuna tunalia njaa gari Shuka, panda mzuka, kuba tulipotoka na kumbuka Nipe biti nipande mbuka, kito kimesha chembuka Marwani ya mesha mka, yo, stop, oh, oh Vina vya, oh, oh, mti tumebiruka kitambo
Nino kisa kama kipasa kwa hili sauti Ala zina leta mgonga, no Nino potimba majitama kumsisite Njoli mnipetano Nipetano na mini kulishe mbaga kuchwe
Kazano ya nitambua kwa mbala rumba na mbatata Ukipenda ni petano sipo penda pia swadata Nimesha sota sana kwenye ukata almanusura kudata Sasa nataka kwenda juka mwishi nisishuke Chida nilizopata kutoni nisikumbuke Niishi kwenye raha mustare nishere kila saa Nisitembe kwa migute na bari kwa motoka Ninataka nisheni zaidi ya hapa niwe bonge la rapa Kumiki chapa bada nisije toka kapa
Nipe tano, nipe hanjo, sike michano Kumbe hawa sushote wamo Tupo round table, tupo more stable Tupo kamili gado, tupo rhymes double double B-A, B-L-O, ya ni Pablo Nipe tano, suicide na dance, discipline mapambano Vina vya kutisha, vina wada atisha
Nambo kisa kama kipasa kwa hei sauti ala Zila leta mgonga, no Nino potimba majituwa kumsisite
Yeah, what's up, wase ni jago yani na unasikiza DJ
Kia Katana kwa game ziyo mchezo Wana shine kwa mwangaza, wana jidai Na mina shine kwa giza na sijidai Wana jidai na flow na mina do Mia katana kwa game ziyo mchezo Wasani walio tangulia Siku hizi na wana ni angalia Usiki kavuka boda, kavuka boda Ewe kavuka boda
Klaki gari paka na indi po na ja Kwa kamili cheza na hii
Kamili, Kamili,
cheza na hii
Kamili, Kamili,
cheza na hii
Na rusha, rusha zaidi yao Na buka buda zaidi yao Kama ni bali nimetoka mbali Nipe na fasi na mbili Na rusha, rusha zaidi yao Na buka buda zaidi yao Kama ni bali nimetoka mbali Nipe na fasi na mbili Nalala na ota naona wakini cheka wakini pamasiku kama Simon Makonde Nizame niishe waniweke kama walio kuma eye watangoja Ogopa cheza na bi na yo DJ ya ichezi mabinti kwa flow wa mwagike Usiki kavuka boda, jagwa kavuka boda, iwe kavuka boda Narusha rusha zaidi yao, kavuka boda zaidi yao Kama imali nime toka mbali, nipe na fasi na mbili
What do you want us on? hey, we kujudika kina boda ya nazidi chona basi wani ize usikuwa na pambana kweka vitu sawa wana mishiri kwa sana nana sanya kama chile fly kama superman kina engwa ya nasaka man hapa na mchezo hapa busy man
ninurukiza no
kama gopa na vopaso anga na mine busha na lusha choka da kikari paka na indi pwede kolo kamiri cheza na hii etsini tiki uwa na sepa kailipi kama ni dili na piki na mine busha ni iwa
rusha rusha zaidi yao na buka boda zaidi yao kama ni bali ni beto kamari nipe na fasi na mini rusha rusha zaidi yao na buka boda zaidi yao ni bali ni beto kamari nipe na fasi na mini.
Marapa wapeni sisi marapa okay. Marapa wapeni sisi marapa wapeni. Kinacho wapeni sisi marapa wapeni. Mamani on the rubber band baraka okay. Waraka wa baba mengi waraka wapeni. Tunaipandisha game bado mnavunja bay. Even Fred knows kuna zote tulipita tuki knock knock doors we make dough.
Giza watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu hataki mini manje.
Manje manje, day by day, labor day, wanika chem kate shida ni manje manje, day by day, labor day, wanika chem kate.
Mnapenda beef beef tufungue bucha, tukikiwa shaki baki cha ukucha, ambia sinza uku sindo kumekucha. Napenda beef beef tufungue bucha, tukikiwa shaki baki cha ukucha, ambia sinza uku sindo kumekucha. Na kisa nuazi nio la Arusha, bonge la bofla muoni vitobo, bado mnapigania kukata gogo, akili ndogo mwenei vibobo, amfiki nusu dele mshiko robo. Machisi wanegize zotabia wanabi, bongo kama mbele amko mbele mkozi. Maisha ya nivuti kanivuta mwokozi. Na usishangae mwanao leo nipusha kesho na B.
Giza, watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate shida ni manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate.
Vita, vita ni vingi upigiane ipi ndo maswali.
Vita, vita ni vita mwanangu daily noa makali.
Mara ghafla imepanda bei ya sukari, na raundi hii ya mwezi funga geti kali. Watoto swazi wanapenyea digitali.
Kolo
game la siasa legendary. Nipo chuo awapandishi sekondari. Tatizo sio kutoka na sio mistari. Tatizo kuna wimbi lenye njaa kali.
Kali ni kali ni giza. Watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate shida ni manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate.
Giza, watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza. Watu hataki mini manje. Watu wanaweka giza.
Manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate shida ni manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate.
Ones and twos, you're in the mix with DJ.
Hello.
Locally accepted, internationally approved. Approved.
Chakwake chakwako, chakwako chakwake. Pamoja wakati wote kama kidole na pete. So lazima awe ndugu hata mtu wa mbali. Kiumia nasikia uchungu anajali kwa kila hali. Tenda wema nenda zako, atekulipa Mungu. So unawekeza ulipo, usipolipwa majungu. Na nichekea usoni, na nipondea kisogoni. Kwa mkweli na muazi, keep it real with your homies. So yula atekuficha kade mwako ajatulia. Kisa siku zilizopita yeye pia alimpitia. So yula atekimbia na kugeuka mwanariaza. Na adui wakivamia kama buu na dahafla. Rafiki batili, hawezi tunza siri. Kiremba cha ukoka nyoka ndumi la kuwili. Sotu kunywa na kumoka urafiki kupena lili. Namna gani nizalisha hamsini iwe mia mbili.
Rafiki wa kweli akufai kwa dhiki, situ kwenye riziki au unapozimeki. Rafiki wa kweli kama mwili na kivuli, kwa mabaya au mazuri, kwenye mvua ye mwamvuli. Rafiki wa kweli akufai kwa dhiki, situ kwenye riziki au unapozimeki. Rafiki wa kweli kama mwili na kivuli, kwa mabaya au mazuri, kwenye mvua ye mwamvuli.
Rafiki wa kweli sio tu kwenye riziki, maana baada ya faraja unaweza rudi kwenye dhiki. Sio tu hali ngumu, hakuna upendo wa kweli. That's why makundi ya dumu waulize tu uberi. Ninachotaka maishani mwangu namtakia mwanangu, nachomtakia mamangu ndo namtakia mke wangu. Nikimiliki range mwana namsusia pajero, nikiwa na bugwa na haki ya kuniomba jero. Tunagombana tunapatana, tunaangalia mbele, hatukumbushia jana yaliyopita si ndwele. Atakuwa glasi ya maji ushikwapo na kiu, katikati ya jangwa lisilo na mazao. Atakuwa sali na utamu kati ya limao, wakati wa vita atakukinga kama ngao. Natakaye kugusa atamwinda mpaka kwao, kushinda ama kushindwa, ama zenu ama zao.
Rafiki wa kweli akufai kwa dhiki, situ kwenye riziki au unapozimeki. Rafiki wa kweli kama mwili na kivuli, kwa mabaya au mazuri, kwenye mvua ye mwamvuli.
Mungu alinipanga strong asilia mwenye blessings za kichogo. Hat kama Mugabe toka mama kanza aga unshakeable. Wanaharakati wananjuaga huku moto umeshawaka. Kuna wakuzima taifa la kesho michosho. Jiji la zizima drugs napitishwa viongozi serikalini. Loteja napigwa nyundo kweli na kuingia kilini. RIP chibupa na hizi ndo revolution. Mipa za maendeleo zimegeuka kwa mechesho. Shule za kata walimu wameanzisha tuche nguvu za giza zipo run. Kwa kisha zina make them kesho. Walomuru wa profesa kisa na ukwelo wa balali. Na keso wakipige chata wajanja wametolea mahari. Ni nasira na iicha di mwili unatetemeka. Miaka msini tupo gizani nchi inaongozwa generator.
Yani
mengi kama upolo wa mizengo pinda. Tanesco mipaka rango pinzani mbelo wa medinda. Mama manalia moto umegeuka jivu. Bora tano kuliko wananchwa na kiri maumivu mvibuko. Bano gopa na moyo nusu mlingoti. Tazba soma jizo kusema utamona jote. Serikali imefumba macho umino napige goti. Let us pray, let us pray. Mvi inge kwa busara asinge nye kambi. Pesa za epa rich money do anafugia tu vitambi. Wakati machizo wamepinda manzeso na saka chambi. No wese no memo tona choma mpaka utambi. Eliwe chuo kidonda delu anaipaka jivi. Wanozini na maprofesa na degrees enye HIV. Kita maisha ni plasma ofisimu itaji CV. Mino jembo netegemea kawa ni wa BNP.
Yani
zamanza pontio pilato ni saka haki kwa tabza ni swaga zambisho mpoto. My mighty God King wa bless na mess with you I'm sure. We are more than a conquer. Mgeno anavuta bangi kulo amewasha hudi. Kilichotokea Mbagala kazurumu makusudi. Naziba pancha kwa hizi plasta na umoyo wa Kiyahudi. Acha nisonge kivyangu yapo kuishi sina mudi. Muungano na lega lega viongozo analeta wimi. Kiongozo wa kweli Nyerere wengine wajiamini. Kama nchi mekushinda inge soga ni za mwini. Sala zangu daile ni kumfufua baba taifa Tanzania. Wo viongozi wanataka sifa.
Sala zangu daile ni kumfufua baba taifa Tanzania. Wo
when the streets get a hand by cheese, who was not painted when you guys are my father? Feel it in a farm, you put them in the pop, I listen. When the streets get a hand by cheese, who was not painted when you guys are my father?
Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii. Kiki prom from a street zana e robbery town tuki represent washi. Na wazi wanaojiunga na mi juu hii sound ya uko flani na mi. N A Z A Z. Toka mau mau wapate uhuru saa tuko free. Ku rock my crowd so wanacheza na see. Hawawezi kata instead wana agree that we the illest kwa hii crowd ya wasani. That's why tunachakuliwa na matumi. Wazi masa bina isi mina.
Nimezaliwa kwa chemba za hip hop, keto bari sheba, monsego ndio leba. Negutwa hip hop, nasumbwa sana kwa hip hop. The first founder member woko flani. Fujo makelele, nacheza na trap test na flow. Napiga hip hop kwa konta nipo. Yoko nyoko nyoko nyoko.
Niku rap hip hop, muna clap chap 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 chap. Niku rap hip hop, muna clap. Fanya chance dana mchezo, panga lugha Kiswahili kielelezo, brother vina. Hii ni kazi si mchezo na si uongo. Ga, usagaruza track, gana ngomba eh. Kwanza geuza track, sema nianze chema eh. Kaya hip hop, kwangu ni kipaji. Kama grap, nina rap na washikaji. Nacheza hip hop, nakula hip hop. Na baa hip hop, na lala hip hop. Hardcore na ipenda, hardcore na ganda.
Blazing the steel, bring the heat, mix it non-stop, 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 with the hottest
DJ. Mami weni mali siyo mare mare, ndani ya dera kama msumare, nikona wish na siyo gare, nakani ngoko mimi nisha mare, mapela zimeshika kijela, musela, put your hand in the air, make a fist Mandela, wajela, natela, nukwela, kani ngoma kapela, kani mbosho kwa hela, kunyeshe umbrella.
Mkali tenza za mziki tuna na kitari chikanika ni shabasi tuna dakitari siwa kiwa fresha na kuwaga dakitari mtaani mini ordinary siwa getikari boss mimnare ndo mana tudem tunashindaga kelele wanataka mpango kando ati ni wadare boss hey nishamare niko mdogo mdogo tu kwenye gare ha si usare nikisiki songa mbele wako pale 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 si tuko kwenye club tuna pale 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 lezo yani pale pale na rusha mizuka na pale pale maisha
ni wangu sija mpata mkali 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 maisha ni wangu sija mwona mkali 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 maisha ni wangu
una intemedari mkali Jistari generale, kale, generali tangu kale, kale, kikundi serekale, yani sirikali tangu kale, kale, haijarishi kare gani, kare, kazi zote kare kare, kare, nakatika ile hali, kare, kashenkari inahari, kare, kari forward, kari Francis, hari, safari za mbari mbari, kare, biashara mbari mbari, kare, hatuchoki na hii safari, kare, Sauti za kinyumbani kare wekelea kwa takikari kare ya dakitari na ni kare
maisha ni wangu sija mpata mkari kare kare maisha ni wangu
wote shware shware muka mbele yangu na nisare wana takareta noma na kucheza ngware mwangu kuja inja kuna umbwa kare nyumba ndani huko pata bibi kare mkare 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 na si mkare kare nime ngara kani kari kani joka kare nime chapa toto ware ware bado kare kama umeshindo basire tature na uongeze ture ndo mi ni kure ucha ture rembe ture tukorembe nyewe kwa manyu wana takarembe wana kana katika kama wembe otu wabe cheki mbukanya kishambe
Sita mpata mkari 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 maisha ni wangu Sita mwona mkari 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 maisha ni wangu
Yeah Say record I told ya
Shoot it up, shoot it up
R&B Let's go now
Niko nane club Niko na huyu dema na datisha Sila wanauliza nane naitwa Niko zangu ye pindi mekausha Jina Hanifa Alivyo mzuri anadatisha Sila wanauliza nane naitwa Lakini mimi nimekausha Mwanzi ya jumpa kachini Huyu demu anasiri Hiyo siri naijua nini Hii wengi kawapika chini Last you kwa nini Kila ye kanipenda nini
I told ya
Niko nae uyu dem Nakotea lido simfate Niko nae uyu dem Nakupata dhari anana Niko nae uyu dem Nakotea lido simfuse Niko nae uyu dem Nakupata dhari anana Shubiru 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 Kambali na
Wana shoboka, sharo baro wana jibitisha Wana jiuliza nini nampa Toto mzuri nimemdatisha Mini mekausha, sina noma na mtoto wanifa Si tunajirusha na vyo katika Huyu mtoto wana nigatisha
Mwanzi ya jumpa kachini Huyu demu wana siri Hiyo siri naijua mimi Hii wengi kawapika chini Ila sikiwi kwa nini Ila ye kanipenda nini
I told ya Let's go now Niko
nae uyu dem Nakote aliko simfate Niko nae uyu dem Nakupata dhari anana Niko nae uyu dem Nakote aliko simfuse Niko nae uyu dem Nakupata dhari anana Shubiru 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 Kambali nae Shubiru 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 Kambali nae
Yaka kama nane baby honey niko nae Kila day na kwa mpya napenda kona na nae Kiske harusi juwa na wana nae Suki cheche soma pepe wache watoto azae Chomoka out komesha masisa du Emu ndarawe mwenye matawe du Kiwa na mimi Mr. Blue kila kitu du Inyimba kwa kabuso Gaya kari wana sema tupendani Wengine washa chana wakati chuko nyumbani Tabia zinafanana kambali na Kuna mekatiza kwa kitam Sindi tumbayo sijo cover me wana vita Kwanza takata bili demo superstar Mpaka home tabata wanajua na nifa Subiri aja kifika nondo kanai Pigeni mziki wazi wazi chizi nai Hachani nami, siya chani nai Anapenda na nami, napenda na nai
Rapping come on
moja, yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Unauwapika wa unahis na tisa. Yono na nipo kisi. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Sales katu mtu moja, yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Hey yo, it's done, that's all, that's all. Mama maisha, mina joishi, kuli maisha, kuli jela kuisha. Chagazi, miti kidiko, dijipakulie ni vidi. Mwanao nasumbuliwa vidonda vya tumbo, na kutokula sifanyi kusudi, weme bidi. Shida zimenizidi, napanga mikatika kati kama masudi, afya hudi. Kurap, kushika testa, kupike titapa titapa, bide moja sali, biguja bagili, zote judi. One big house, alada, kaza, tinka, shudi. Ulize DJ, imude, bo, makribo, ta kujibu. All the time, we smoke weed. Napoto, oma, tutu kumegeri, nazima, badai, kuja, kutufidi. Check that I'm a sling, my shed is fat. Like what, you never know. Kutoka na toke jafaja, eight down, na stala on. Rock on, shine down, Babylon. Na isi kwa city da basi, vete ndo kote na vende kwa kasi. Foka kwa pass. Yeah, yeah, nigga. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Says that, mtu moja, yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Unawakika wa unahis na dis. Wano na nipo kiss. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Says that, mtu moja, yani give your man. Niko mtu tatu ndani ya track moja. Hey yo, back, it's done, it's solo. Yeah. Bad rapper, always beat all the rest. Seven niggas on the floor, only by my fast pass. 1-6 professional, fast grass, fast glass. Mackie need the long way, I ain't taking trespass. Stop at sasa na vimba, nafanya kazi kama damba. Miliki eneo la mzingo kama navofana simba. Naposhuka na simika, ata miaga bila single. Na bado niko fresh, napigia tour bila potato kwenye jingo. Without new single, kato still the A-plus. Naunga unga na wanangu make that. It's done, it's over, it's all over. I've started, it's all over again. Lemon niggas got me through like bulldozers. It's tech over, running speed like Range Rover. Cooking rubber like my man Hover. My shampoo is kitwa, you make a hangover. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Says that, mtu moja, yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Unawakika wa unahis na dis. Wano na nipo kiss. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Says that, mtu moja, yani give your man. Nipo mtu tatu ndani ya track moja. Hey yo, it's done, it's over, it's all over. It's the happy thing, man, since stay long in a busy. Especially in Arusha, where we all get busy. In a dam, in a one, man, a hood. The crew, my liquor, like in a hot pot. Slam a girl two times, then me, I'll drop load. I and I, me love, the house city weather. Sit down with me, boy, them skanking together in a concert. Me get them flavor, me no change, man. Hardcore forever. I man, me not play no bumbo flavor. Them know nothing. Them flow on fatten. What's it a comfy a show? Me let them flow. Them a head wavy bass. What them think them score? Me a go comfy a show. Me a take a lick of cap. Me a go come and stop them. Them pan them back. Bad man pan a ear. Me a grab them chap. Them can sing them can blow. Me come down your track moja. Slash them to the border. Yeah, keep your hand.
Jonesi kwake, tupo kule. Nini bata, hata kuku njoo tule. Kama leo mezuliwa, happy birthday. Bure bure raka mili njoo pate. Bonge la happy, tizi nzima. Mwenye uchi wa bia, leo wote zima. Rani kibao, wale wazunga wa China. Ma superstar, na wasio na majina. Wale ma player, leo na safa mshoke. Kama kitoswa ni nuksi kaoge. Watu wazuri, mziki mzuri, usionge. Mone DJ, wimbo gani ya kugonge. Kwenye kona wamekaa wazee wa button deaf. As you can see me got my drink and my two step. Drink and my two step, karibu selebuke. Kuna mashori kutoka states via UK. Club zingine, longo longo na usende. Useleke, kanga moko ndembe ndembe. Bro yishim, yishima siji kufunjika. Na bigger sim, seiko wapi maanika. Kama ni mta, nafanya fasta huku bala. Nizede ra, unafura. Where the power yet, mwambie kati kati town. Ukishikunja to the left side, shuka down. So cheers. The grassy one, DSM is mine, so chicken up your run.
Grassy one, grassy one, grassy one, grassy one.
Grass, 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 grass.
Grass, grass,
grass, grass, grass.
Grass,
grass, grass, grass, grass.
Grass, 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 grass.
wengine wana kicks the wine, wachache bia. Sumige funda moja chupa chinu taumia. Hey my dear, here we are. Leo mwazi mwisho hata kuna kusizia. Tujaribu kuzi nyumba kwenda bao jenge shima. Watoto lalincha, ukafanya zina. Na nika sema, starehe na felisi. Acho bishi, we ujui tulize sisi. Michongo kwanza set, tumia kwa isabu. Nipote wapi shit, that's how I do. Chakwa ni lako, wish kwa raa au tabu. Wendeshe by skelly, homagnam double. Heshimu familia, mkibora siyo madem. Achana nao bitches, I don't wanna see them. Wapeso mapenzu, kilewa jomu. Majanga, be careful, nje nje utovagia. Warembo, kinga sandwa na babra. Ukionekeza utakoji wadaga. Nichunga sana na madem kama wale. Wale wa magazeti wana chup chup mane. So cheers, glass of wine. DSM is mine, so check it out we run.
Glass of wine, glass of wine. Glass of wine, glass of wine.
I swear to God for my life that I speak for my heart. Shawai kupenda, let me see your hands up.
Classic music.
Mwanga umeingia kizani. Nyota yetu inafifia gani. Nyoto zetu zinaishia njiani. Mapenzi yetu yako mashakani. Mapenzi ya vikwazo mitihani. Kila mmoja naumia ndani. Tulivyo anza mwanzo siku dhani. Kama yange potelea hewani. Kwako nilijifunza kupenda. Sikuwa na pumzi hata kuhema. Kuwa na wewe mazoea ya kajenga. Ukafanya ni kuwaza kila same na yokwenda. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tulikuwa hame. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tunaenda wapi? Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Mina wewe tulikuwa hame. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tunaenda wapi? Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Ule wakati hujui ushike wapi. Nafanya kitu moyo wako hautaki. Kujuliza maswali majibu hupati. Ndo ya kutapatapa kama mfamaji. Sometimes hisia zinakudanganya. Unatangana njia hujui la kufanya. Uwezi kukimbia unachokipenda sana. Unabaki unaumia akili na kuchanganya. Tunachit wakati tunapendana. Tunapendana vipi tusipo aminiana. Mimi na wewe mebaki kuzoeana. Haya sio mapenzi, mapenzi ya kutesana. Mwanga umeingia kizani. Nyota yetu inafifia angani. Ndoto zetu zinaishia njiani. Mapenzi yetu yako mashakani. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tulikuwa hame. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tunaenda wapi? Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tulikuwa hame. Ya kwapi? Ya kwapi al mapenzi yale ya kwapi? Ya kwapi? Mina wewe tunaenda wapi? Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza. Tumepoteza. Tumepoteza mapenzi, tumepoteza.
Ule wakati hujui ushike wapi. Nafanya vitu moyo wako hautaki. Kujiuliza maswali majibu hupati. Ndo ya kutapatapa kama mfamaji. Things ain't gonna be the same again. Mambo ya livo kuwa mimi na we. Laki story ya kusimulia mapenzi. Mambo ya livo kuwa mimi na we.
kuna masela wengine wa shamba.
Haiwezekani ukipewa mchoko ulete hizi mala ulete zile. Haiwezekani tumecheza dili uzide kile alafu nikimbie.
Kuna masela wengine wa dwanzi, kuna masela wengine wa sushi, kuna masela wengine wa dwanzi, kuna masela wengine wa shamba.
Haiwezekani ukipewa mchoko ulete hizi mala ulete zile. Haiwezekani tumecheza dili uzide kile alafu nikimbie.
Maisha yetu kitani ishu michongo na masala kupeana dili. Maisha yetu kitani yetu kitani sala kupeana dili. Maisha yetu kitani ishu michongo na masala kupeana dili. Kuti maishani tusije juta tutamkapo alfajiri. Sasa na shanga kuna majama wanafanya ya maisha drama. Yule yule mwana wamwamini sana atakufanya we ujute sana. Atakupanga hii ni dilu si wateli wana. Mbona simple tutameki wana. Kama do tutashika sana. Mini wako mshikaji wana. Kumba na yake moyoni siyo mtu bwana. Atakuponza bwana. Siyo mtu bwana. Atakuponza bwana. Mtu wanzi sana. Masela, masela, masela.
Una masela wengine wadwanzi. Una masela wengine wazushi. Una masela wengine wadwanzi. Una masela wengine washamba.
Haiwezekani ukipewa mchongo ulete hizi mala ulete zile. Haiwezekani tumecheza dili uzide kile alafu nikimbie.
Una masela wengine wadwanzi. Una masela wengine wazushi. Una masela wengine wadwanzi. Una masela wengine washamba.
Haiwezekani ukipewa mchongo ulete hizi mala ulete zile. Haiwezekani tumecheza dili
Black Elysium
zile alafu nikimbie.
Bora kufadhili kuko mbuzi upate supu kuliko binadamu mbuzi utoke patupu. Usela ni kwenye raha na shida. Anampenda mtu kisa hela unapoteza mida. Binadamu kweli kazi masela wengi wadwanzi wana kazi. Wamejipa tu paparazi. Habari zote za mjomba napeleka kwa shangazi. Tuwapi kibo chambuzi na wao wakune nazi. Nampa dili rafiki anageuka. Nampa moyo nampa siri mwenzako anachepuka. Sitaji marafiki kama ngosha. Naitaji mashabiki wanafiki menichosha. Allah tu naridhiki na nitosha. Sirudi kwenye dhiki nikumbuke lipotoka. Black and blue ni muda wa kula mbivu. Tushapitia maumivu tunataka utulivu. Masela kweli big up kwa usikivu. Wenye roho mbaya tuwachome moto paka jivu.
Una masela hadi wengu wanzi. Una masela wengine wazushi. Una masela wengine wadwanzi. Una masela wengine washamba.
Rapper now he's sweating. Woo! Like a switch to VCs. But truth one man on a real G-O-A-T. The voice of Africa V-O-A kid. I'm from the rap hood where amigos ain't. Kauna ni mudu si wombe tushindanishwa. Ni kunyuke ni kugonge vikombe. Ni kukalishe talk it about me. Ila wombe usikama ticket. Takupiga ngumi ya kidaka tonge ni kutapisha. I'm here for dough, I don't do rap to impress. My Cleopatra waiting for dad to bring cash. I'm on a straight line, no time for mistakes. Plus I give you ways and I don't ask for respect. Mini ko real so mikogo chai. Najua shuba checking gozi kaya crocodile. So nye mnaringa na vyo watu f***ing shobo guys. Watu metafuta kwa yasho. You get so dumb. Nishavurugwa staki branda now. Chapa makofi tu madogo na mabrother zao. Mawenge so mutu ya kutaka taka madharao. Na mwogopa mungu so vipaka paka na manyao. Na nyosho tu vipombe ba na mabosi homu. Mnajambia mashuzi vitambaa vya makochi. Yes in a hit song. Show akizi andaa bado shoti timu weni wote hao. Mkizu baita wakosi. Marapa naomba peso na tamba pochi metuna. Wakati ndani pressure mepanda bosi ya menuna. Kila kivuta dili ya napata shoti na boom. Eti bado na jipa moyo iposiku noti ya tavuna. you. Wezo wangu swa kutegemea kiki pindi mnegemea insta mene megemea switi kwenu njaa kali hata ka unatembelea kivisi alicho konga ule kicheche bana tegemea yani ukundani unajiremba unajikrim de mwako kamegwe ndipo kupeche na kujikim neti baby tuma pesa no nadaka kwenda gym is that for real ebo chenu wawenda wazim gajuga kama kwa na pussy ride when I buy one kika sema kwa you gon die when I buy a gun najipa moyo daily climbing you're the best why you telling on yourself come and tell me on my face when I buy one.
When I say pull up, you know what I mean.
Tumebeba mazaga sura za viburi kama wow zangada ama picha za cover movies za mavampa dili kufanikisha kila niga mkaza kula winga malaka kila tinga la bamba unahitaji bunduki pistol cookie usichezee sisi huwa nyuma turudi tuko huko uzushi weni zunguri tuko zetu ara chuga kipande na wana kwa kilisha tunabudi ndo tunacho kufanya mfuko ya kaki dumishale ya kazi utatuambia nini mishe mishe kamangi zimewaka kabangi zedi zenza nari jia magenge janja supplier
Chano kwa wana ya soma sindano ya kuchana Kwa hili ya gano mtetana Kwa hili kibano mtashidwa kupambana Maneno ya nandamana kama chata fulu lela ana Niko kipande na wana Tunapanga chetu vipi kuge wana Niko fresh sana so wakishua lakini tunabengbana Bila red bandana Tuko magenge tofoto lakini tunendana Ukidye kidengo kwa kutamanige kama wamwenge Usinge mkenge usitumosuma mtezo siki bwege Ndo mana tunaisia kama unasikiliza reggae Niko rede kufloa ata kwenye pitema Debe, ipie ni ya mabebe Matozi kukata ngebe kwenye mkebe Nitaya ntebe le wabi tukajiteke Nakata utepe nyuma maiki Kama slice ya kebe Bila mabebe bila shazi ni kukipandi na wana
Wana kuiwa Kipandi na wana I say Matonyo neti mba wame Mamesho mga usha wanye Wanye Kipande Kipandi na wana I say Matonyo neti mba wame
Ingine nipo mwenge magenge na izungusha Na wamisiki jenge kama kitu cha arusha Sasa nipo na wana amani metawala Kipanda na chaba konyagi zimesambazwa JCB pembeni nari zimesha washwa Moshu unafuka kama jiko la shamba Mitaya sakina DX na konukisha Biti na wirisha mambira wana Makoti meusi ona tinte bifoni Megiticha kam juicy boshori kam rusi Yondoko kama kuli guni na mabuti Siko peshi amani kwa alikeshi Kiro safi wanautupo nao freshi Tunakwenda nao sambamba tunazitafuta keshi Hapa ribiki kitu hakuna wakua bendi Yeah
Moko moko pande kipande na magenge Ngalimi na mwenge atuvushiki jija ise Mpera mpera maze Nite mo, risky mo Profit, maisha yako ya mikunjo kwenye wallet Nakonesha dalili utadhani mini prophet Na punch killer bitch full time Niko macho kwenye mbishe utadhani mchaza kamari Na wajua bidole risas, nalijua sana piti Miso tefala kesho, dili nasaka kwa jacho Niko bize mzee, zilete miyoyushu na hizo swaga za mipashi Saluti kwa wanangu, nyuma ya nondo kumtabado kichapo Life, ni maumili ya kibaka na kipondo kili nyingi kwenye mchezo Full time kujipanga ina shobo wa meme
Wanakuiwa, kipande na wana I say Matonyo neti mba wame Kamesho kinga msha wanye Wanye Kipande Kipande na wana I say Matonyo neti mba wame Kamesho kinga msha wanye
Chacha chapisha malapa Mesha berisha utakula mambata Kimesha nukisho pupupupupu Pula malaka kaka 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 Kizimwa kama mase usisikie.